Rose Boy,
Yankale,
Larry Rochelle Baby,
Mash Studio.
Producer Annie on the beat.
Kwenye wangu ushakupa, sije kauchezea, sije wahi kupinda, yeyote ila nisha kupinda, wewe wengi washa nitenda. Misina mana, kwanza misina pesa, wow, sina mila kusema. Nikipata, wae, tulinawi. Nikikosa, pia, tuishinawi. Uwe, uwe, mtoto kibodabo, oh, kibodabo. Mtoto kibodabo, ulipokuza pondipo.
Baby siwezi kucheze. Nina mistari nipe beat ni kuimbie. Na romance bafuni tukitulie. Ukini acha brown skin itaumia. Tulia girl, mahari nezalipa. Wachana na wambea, waongea, wanajipia. Muziki ikijipa, harusi twende mbali. Kwanza kwa harusi tuimbiwe na ipupa. Wachana nao tutashika yetu Benz. Eti wanicheza wanawivu ni wa shenzi. Hamna linyu sugar daddy mko Benz. Ramomba maulana atupena yetu change. Nikiwa nawe misi wezi concentrate. Na hilo busu lako lanifanya mina faint. Tulia girl nishafika yako be. Tulia be usianze kujislay.
Uwe, uwe, mtoto kibodabo. Oh, kibodabo
yeah.
Mtoto kibodabo. Ulipokuza pondipo. Oh, pondipo
yeah.
Ulipokuza pondipo.
I like the way you try, yeah. Never cheat me, I go die.